mbabulirire bingi naye engeri nze gye sirina ntondo nenkya nkomawo nveemu ebijya ekyo kye kyantonza lwaki netya negibuddemu abalina obwongo beegendereza w'embalaza ettaabu nga baawulamu ekibiina ekirungi sibakazi baana ssaaka baami naye nga bwuntunulira vaamu ezaabu onenya mukama eyakkolanga bw'oli n'addira amakula n'agawaatasaana so tokulirire kuba tatunda leka ngaziwe erimaani nsaanyi kubanga sitoma mukama yampa n'abanjola ne banfubaku bulungi omanye ekibuzo obwongo ndya nnungi omwana akulidde ku mmere etasaana obwongo buko n'amawulu amangi gana aganyego gage mubiika zennyabo yaganyima nkule bulungi mbatumidde ennyo be twazirunda berututte kibaakire bulungi oba kitaala kyekyo kye bagamba ekiri emagombe kyakira abazaawa leka mve ne ku bigambo by'abakiina n'abafungu basalidde temuyomba gwe nebula yakoma watugambe yeri eriwe wati wali walungi omanyi n'ekannina yafumba antunye ebbalaba nti mube bulungi ennamuse ya leero ebadde bwetyo nga ya mutima gwa waseruganda kitegedde bw'oli nibyosamwasamwa nabyombirumbi kuba oyitiridde nedda nkooye sikunyegangako nti wange baaba namulemu nsanyusizaagira nkuganze ngati ddala tewankulira bulungi sikweye nsinga okuwera efuuti ka kabina akaaliko bulungi naye obubulu bwone bukuswala omuntu omukazi n'obula katunda ekifuba okutali bbeere n'akatondo fesite yalimbye kyakuswaza yennyindo amazima etajya nakunze eyo wandigiganye ndi temugimpa mu buntu bulamu yali tesaana laba gw'okwatanya ate n'oteeba ensimbi sikuwaayirizo zirina mbungi n'otandika okuzinteka nkuganze nga wampabiira bukuuka ensimbi nange engeri gye nnali mu bwavu n'ebeera ekatalandiwe ku byendya obungi awakana nti siwe kyali watumanga kiri kyana kinnamalwa kati oba nnali wandeka toyomba n'okugamba abantu nga bwe ndi mwami nnali nsasula bintu bwe byewampa muleme sikwagalanga nga nsiimye kati nsaabulula ebyo by'obagamba nti ompaayiriza siri muno nnali njagala nsimbi era be wampa ne nkweyambululira mu kireba bwatawera Nagambira dala ntidala tulopa Njabe wango kumanya baba Nengiri joli wawa nukumbi Namugamba antio nga chiriti Gwe nani mugambi enti antio uwiwa unji Kira njikozeru wako basinji Chaka mwaku mugamba kwentio Nababu wakere nye wananyonjo Nihenye nyula konga wata genda Seka imbira ucha ipanka Na nyonjo njikugamba na muyunze Nena nyonjo amaso na tanaba Na vyongra ye wana mkwaya Nivasundugu nyonyi aliano mkawa Nempava na no ya muyunze Luajompe mulanzo kutoka kwecho Na mule nusa mwasa mwanyole kanawe Umuntu yaliwe simbizo ze wampa Ate chiro chimwe bitali bingi Mazima na wune mete buwa wabu Sandi kweti vye toli murungi Ato wakukumuti notulupa Nandi twazinza ngangu kutanawe Kuwaka mazima wake simbi Na yungu mitoweka na mwambie Sika simbi ugo ya galaru watu Nyago na mule metoko mekugu Sura Oru Sande Watina Chipoli mulirambuzi bubungi olusangule wenjogere egamba ntisemakulama niyebbaawo tobangako tugenda nakubeera ono bannamulema okoze bulungi ennungu enkaliriza ekitategenda kyenvudde onnuma n'ogwengulu nkugambe ononyiiga ojja kuba mulimba ojja kuba tokoze bulungi nemba zinnumye yenga nyumbye nyumbye butuufu namulemo nanze neewunya kafeero nga abiŋŋambye owekyaggwe kunkuze nensinkawo yatekali lugambo nannyonjo alutambuza okuva ku mmande bwe yamubuukako ng'okimugambye nti mpitewumbu naye yantya lwaki onvumula okutuuka ku ekyo nedda nedda lekerawo kati baaba kakasenga akaluma enkoto sirimba zibangako baleera sibusaana nnyabo kasenga akalumi kutusirimba lwaki ompemula okutuuka ku ekyo nedda nedda lekerawo baaba kakasenga akalumi kutusirimba sibangako baludira sisaana namulema sibulimba oli mulungi naye obulungi bwoziba siringi nemufiga waliro saana
www.mp3ugandanmusic.com